nyimbozatu.com.
Your boy Juicy, they are the new device. Mokon
Ginza chi on this one. Nifuno nipunzi seku, unipunzi seku. 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 Nalema na masobe la pande for you, demo ampela kasembe pat galekta nde for you, demo na chita realize that you wake up for one demo. Yo love una busy nature kondi chat kama tete nkubepe walilenga kapondo kafu kama shimpela panishi minzinga nishomeka nkapwe nshima kwende chalo chunzu kufuani wechima shileka love yesu yake haikono kshima ukwa wola iwe semu no kupose sumbu mumenshi sabi haikono kuloba njele lako nalishiba naliluba anga wansha ine ni teiri mutimo kubaba evi lo kasanga na kuzifla kwa nimeka nikama. Unipunzi seku, nifuno unipunzi seku, unipunzi seku,
ndakoktemwa.
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 Alema na masobela nifuna nimvele kwenye chikonde cha zuhura. Natina lema na masobela nifuna nimvele kwenye chikonde cha zuhura. Kwantu kafundisha niwi, nipunzile kwenye kufalo
yukofi.
Kafundisha niwi, nipunzile kwenye kufala vifi.
Nifunzi
seku,
nifunde kufi.
Nifunzi seku,
nifunde kufi.
Funda cook them,
I
love Yachka, the Yumfa, we know why them
walk on
a banana come and have Yak Pima. You my stress, go at the white
zero.
You want to show in a funda come and have Vinny Road in a respect. Just a can I have fixed you with you, Shakatario cook, Taruka, Kesabako treasure, Shakatario cook, Parushakaria, Pake Shokulanda, Shakachin. I'll fight for you, Muri, Fiosa Shakatim. You work a fundi Shamukras, Yak them, so that's in Okutoja.
Unipunzi seku, nifuno nipunzi seku, unipunzi seku,
ndakoktemwa.
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 Alema na masobela nifuna nimvele kwenye chikonde cha
zuhura.
Natina lema na masobela nifuna nimvele kwenye chikonde cha zuhura. Kwantu kafundisha niwi, nipunzile kwenye kufalo
yukofi.
Kafundisha niwi, nipunzile kwenye kufalo yukofi.